tumewezeshwa, vikwazo vingi, walaji wengi, ni vipisi tutasonga. Tunasonga au tunarudi, akielewe kijamani, yuko chapa kazi uyu mnyonyaji na mlaji.
Check the flow, wanna kuchapisha, tunafraisha, kinja kwetu tunawarusha.